abakugu mu kulondola ensonga ez'enjawulo mu ggwanga naddala ab'ebyenfuna bawadde gavumenti amagezi okusamaanyi mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okusingira ddala mu bavubuka wamu n'okuvujjirira enteekateeka za poliisi ez'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kaweefube w'okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebitadde abantu ku bunkenke ensangi zino. Okuwabula kuno bakwesigamiza ku bumenyi bw'amateeka obulimu okuteega abantu abava ku mirimu, obubbi bw'okulumba abantu mu bifo gye bakolera ne gye basula, n'obutemu bw'emmundu n'ebijambiya obuzze bulabikira mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Julius Mukunda akulira ekitongole ekirondoola embalirira mu ggwanga agambye nti gavumenti erina okwongera ssente mu nteekateeka za poliisi ez'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala okulaba nga ebitundu bitebenkevu okuggyawo obunkenke obuliwo.
Polisi olwaleero yavaawo tekyalina ssente ne mu bajeti walimu ssente kubanga baakateekamu ak'okukuuma bajeti line. Community police yatandikira ku LC1 twetaaga ba community constables batuyambeko. Waliwo ebyalo ebyeteereddeko community policing tosangayo babbi. So naloozi gavumenti tandiseko national policing program tebyogamba nti omubbi yaze ne mudiployinga ate ng'omwezi ona okugwa ne mugenda tekijja kukola. Twetaaga national community policing program ebeerawo ng'abantu bebagikozesa bakwataganisa ne bapoliisi netulwanisa obubbi mu communities zaffe. Kyetaaga ssente so twandisazeewo ne tugamba zino emotoka ze tuweereza aba MP katuziggyeyo ssente ezo bilioni 3.5 tuziteeke mu community policing olubbi bujja kukoma. Kankubulira
Mukunda era agambye nti ebbula ly'emirimu mu bavubuka nalyo lisaana okunogerwa eddagala mu bwango bw'ekitalo.
Obwavu bwe bumazeeko emirembe abantu tebalina mirimu. Sirwa abubi bwokka naye abaana baffe boonoonese bagenze mu kunywa enjaga, bagenze mu kukola ebintu ebitategeerekeka lwakuba emirimu teriiwo. Naligambye gavumenti nti bino zi projekiti zetukola ng'omuntu omu bamusasula miliyoni z'ana. Twandisazeewo ne tugamba nti atiisa omuntu bamusasuleko miliyoni 10 endala 3 zigenda okubalala abantu nga 10 bafune emirimu bafune ebyokukola. Nti obubbi bwa gavumenti buno corruption mu gavumenti eno naye ereese obubbi. Omwana agenza okukola mu kitongole kya gavumenti mu wiikisi 2-3 ng'avuga Mercedes Benz gw'obadde mu kitongole ng'omaze emyaka 2 toyina na kagaji kiki ekigenza kudirako taata? Obubbi, okutemangana, okubeebindi.
Dokita Muhammad Kibirige Mayanja omusomesa ebyobufuzi n'ebyenfuna agamba nti okusomozebwa kw'ebyenfuna abantu kwe bayitamu kyandibanga imu ku nsonga eziviriddeko n'obumenyi bw'amateeka okulinnya enkandago mu kiseera kino.
Kisoboka okubeera nti nno oluvannyuma lw'okuyita mu kulonda ebyenfuna birina engeri gye byetuggamu nekirabika nti nno waliwo frustration nyingi nnyo mu bantu abalala ne bali zootinga ku kubeera nti nno bagenda kukozesa lyanyi okusobola okuyimirirawo. Naye nga ndowooza nti gavumenti nayo kennyini ensaanyi eveeyo erabe ki ekigenda mu maaso bwe bibeera nga byanfuna erabe nti eteekawo amagezi agayinza okubeera nti nno abantu baddemu okufuna kasente ate wabaddewo na bino byonna ebyabano bye babadde bagoba mu Kampala City Council. Ekyo nakyo ndowooza baakikoledde mu tayimu nkyamu. Eno si eyandibadde tayimu yaakyo ng'abantu baakava mu kulonda abantu balina angaza ez'enjawulo emirimu teginnaba kuddamu kutambula olwova sale nabona ate nabano ne batandika okutulugunya abantu. Nze ndowooza nti baakikoledde mu tayimu nkyamu nakyo kiyinza okubeera nga kyekimu kubyongedde okuleetawo frustration mu community n'okubeera nga kinakyo kyongera ku bumenyi bw'amateeka.